What I'm pulling down for can I stop?
Brian Beats.
Yeah. Baby, yo. Watch it on pack with some yo. Sobolo kuchikubo kusinga o Wengu kwata kotontia Nibisigate tulira beluancha Sina chene kwasa Ya ukana kumukende fukakasa Kama kuchanga kwenye kitumbua Sakala kula bebe bia kusumbua Kabeka pito mukua baby Iye 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 Nichi mpicho kwe tekeyo Pandeka oda mafeka o Feel at home Mama feel at home hey, hey. Baby feel at home Kori nange kwa feel at home We feel at home yeah, yeah, yeah. Hey, hey. Baby feel at home Kori nange kwa feel at home We feel at home yeah, yeah, yeah. Baby za chimara Teweke ngambacho ya gara Akasente nina wakamara Wenzi kuwateria kusarira Ebi kadeto vye chusa Aba kurumia nonyuka Waba wangazi pizza Naba kuwa katunkuma My baby yo Umtima tegukuba Manyanza uonawe Enkuba newe nkuba Mabenza na nguvu za tari Uwe mboni yangu Uko tamu kama sali Uwe mbana we